6 million ways to die.
Gang, choose gang.
One. Fresh.
Now sit to why, I sit to why. Now sit to why, now sit to why. Now sit to why, now sit to why. Tambua. Now sit to why, tambua. I'm a blame. Hey, I sit to why, tambua. I'm a blame. Hey, now sit to why, tambua. I'm a blame.
Hey,
now sit to why, now sit to why, now sit to why, now sit to why, now sit to why.
I think I'm big meat.
Larry over. Number 9, baby, niko all over. Pale kwa dance, wambi, I'm super bend over. 8 ball, ikondani, game over. GK, serikali, me go over. Chocha, 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 ati my Range Rover. Ati be what? Mini tomboy. Singer Island, I'm with you to Toboa. 1990, boy, waru singer, alikonga foreign minister. At age 19, mtani out of his wall, kwa shajua, minister. Madame kulifuata na ma mini skirt. Kisa God na jamini, self-employed, na chiajiri. Na sita waita kuwango maza na ijami. Why, na sita why, atuja why, atuja why. Na sita why, tambua mambleina. Na sita why, tambua mambleina. Atuja why, tambua mambleina. Na sita why, tambua mambleina. Cheza chini, juki kuja ni competition. Octopizo ako winning. Pweza mimi, ukinitake tabidu metravel costo. Hadi Malindi, Migadini, kule Likoni. Utere mkenyali kisha mikandani. Yani kikuja ni costo mzima utapata P.I. ni kondani. Wapi zembe bana, unapembe sana. Nikitowe rangi, weni ndume bana. Ziki ni job, ziki ni dom, ziki ni smoke, ni komandom. Ni amini bro, nikikusho, hizo ni hype. Wana dota, ni show, nini bana. Na mtani bado na jiamini sana. Na sito why, na sito why. Atuja why, atuja why. Na sito why. Tambua mambleina. Na sito why, tambua mambleina. Atuja why, tambua mambleina. Na sito why, tambua mambleina. Na sito why, na sito why, na sito why, why, why. Nikimaliza, siko kwa giza. Kani maganji, nimeingiza. Wale mambleina, na wakimbiza. Hepa, 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 hepa. Octopizo wapi? Ngepa, ngepa, ngepa. Shamba zangu wapi? Tepa, tepa, tepa. Taxi, tema, 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 tema. Na bila diamond, nime go platinum. So unezo uliza, wema, wema, wema. Na sito why, na sito why. Atuja why, atuja why. Na sito why.
Fresh out from NigeriMix.com.
Once you rewind it. Nasi Jawai, Nasi Jawai.